isla dalka Kenya wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gelin doonto sharci dadka looga baahan yahay in ay ka talaalan yihiin xanuunka COVID-19 marka ay tagayaan goobaha adeega bulshada meelaha la isugu yimaado iyo munaasabadaha wasaaradda ayaa hawshan sii wadeysa iyadoo maxkamaddu ay dib u dhigtay dhageysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheenna Victoria Amunga Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ay iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hooseyso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayay ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu talaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska goobaha laga dukaameysto maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro
These measures are in place to protect you and I right now the Ministry of Health in putting down these directives through the NERC
talaabooyinka waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo anigaba hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa gudiga qaran ee gurmadka degdegga ah ee Kenya si loo hirgeliyo todobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya talaalka kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga fureysanayso amarka maxkamadda qareen Martin Olo ayaana yiri
This is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders and this is not something that the government of Kenya is very strange to it has been accused before of violating court orders there is cat and mouse chess between the government and the courts in terms of whether government agrees with courts or not whether courts agree with government or not I think we've seen that courts have been striking down at government programs
tani waxay noqonaysaa isurfadhi kale oo horle kaasoo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecida iyo adeecid la'aanta amarrada maxkamadda tani samahan talaabo ku cusub dawladda Kenya waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed waxaa jira isbeegsi sida mukulaasho iyo dooliga ah oo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha taasoo ah hadii ay dawladdu ku raaciso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dawladda ku raaciyaan waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dawladda
dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 12-ka bishan oo ahay talaadadii in ay isku talaalaan isla markaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dawladda
warbixintii wariyaha VOA ee dalka Kenya Victoria Amunga waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan